waxa meel gaba gabaha maraya bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo sidoo kale muddo kooban ay ka harsan tahay munaasabadda Ciidul Fitriga dadka muslimiintana ay ugu jiraan diyaar garow aad u xoogan degmada Walaween waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoona suuqa degmadaasi si aad loogu dareemayo u diyaar garowga munaasabadda Ciidul Fitriga qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaaladaasi oo diyaar garowga ugu jira munaasabadda Ciidul Fitriga ayaa ka warbixiyay sida ay ugu diyaar garoobayeen ciidda iyagoo sheegay in sanadkan ay ka dugan tahay sanadihii hore
Ciidul Fitriga markii uu jaanamay waaye dhammaan muslimiintu meel buu rawaan meelay Ciid Mubaarak kullu aam wa antum bikhair
way soo tabaayo hayle soonki loo dhamaaday way soo tabaayo bil ciid iyo soo tabaayo nabiyeenno degmada Waldaween dadka degan oo ku nool si fayl aad iyo aad yar iyo shal adeegyadooy iyo shal socod dukaan biinto meel walba ganacsiyaalo bulshada reer Waldaween dhamaantii oo iyagoo gacmo isku wada haysadaan ayaa la arag doon maalinta Axad ee hadii Ilaahay gaarsiin sidaan idin inta ama maray oo hayaa insha Allah way ila reer Waldaween iyo suuqa umada muslimiinta meel kasta oo looga yeeyo sidaas si wanaagsan ayaan fadaan hadii ku tirsan gobolka Shabeellaha Hoose Koonfur Galbeed Waldaween abnuma aad iyo aad aan faylanta waldibna ma jiro insha Allah kanaas sheewa shal socda umadiyo gaamo saaysadaan waysin lana ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan maayo isku sanadkii hore iyo sanadkan fadli walaa inta hooyo way irtaa sanadkii hore habad iyo walmaar ee lagu absaday geega habad wala dhahaa ma jiro laamiga natiisa la diin kadooye eelemada abliga iyo degmada wadan habiin imaanen weli ugu hayaan degmada isku dhaaf tuulooyinka aan booyaan way la iidaan lagi dhaafay hooyo jinne hata hooyo haye qabiilada isdegaasnaay isjaalaadeen diisku dhaaf jiray way fadhayay heesoogii leeli jiray inuu nabiyo insha Allah taala shada degmada wadaween way baaq jirayee inis ee wayteen dad walaal muslima isa maalintoo hal iido maalintoo salaad hal dukudo dadka shan dukishada hal ku dhaafo marka wal oo ka salaad ay taaw jirtay ee muslimiin isagii imaamu ee qolada rabbiga way si laa hal meel kubada dukuda
assalaamu alaykum waxtimaayo wadaasi
bulshada ku dhaqan degmada Walaween ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa diyaar garow ugu jira munaasabadda Ciidul Fitriga oo maalmo kooban naga